Let me do the unthinkable. Take my heart, baby, you pull that boo.
Mr. Lover, eh.
Oh, na die, me ni chagua. Me na die, ni me chagua.
A main switch production.
Kama ungekuwa kidonda moyoni mwangu, ningejiacha na maumivu. Sikupendi juu ya maumbile, ni vile wafanya nisikie. Na kabla jua litue nataka ujue, wendi ya sali wa moyo wangu. Wacha nikuoe uwe wangu, maisha milele mimi nawe. Tabasamu napata nikikuona, kila time, kila time nikikuona. Tabasamu napata nikikuona, kila time, kila time nikikuona. Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mavipi wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki madui wakuone. Tatembea nawe mpaka mwisho, ficha nopeme wasonone.
Let me do the unthinkable, thinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Niku baby kila siku daily baby. Let me do the unthinkable, thinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Niku baby kila siku daily baby.
Basi usinilize, moyo kaupiga dana dana. Wapambe usiwasikilize, eti mimi nawe tujandana. Tupendane wajiulize, eti nini tutachana. Roho tuwaumize, siani tukiongozana. Basi nikisima, ayamwa, bedimwa, unanipatia. Basi mwa, ayamwa, bedimwa, na kunangania. Nyuma ulivojaza nyama nyama, lojicho kungu na nitega. Na uwa msambwanda ukinama, hasa ukifunga kangaroo bega. Hey, unavyokata unantekenya, haye, kiuno bongo kiuno Kenya. Zaidi kama nyanya unavyomenya, ongeza manjonjo nipetena.
Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mavipi wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki madui wakuone. Tatembea nawe mpaka mwisho, vijino pembe wasonone. Basi usinilize, moyo kaupiga dana dana. Wapambe usiwasikilize, eti mimi nawe tujendana. Tupendane wajiulize, eti nini tutachana. Roho tuwaumize, jiani tukiongozana. Basi nikisimwa, ayamwa, bedimwa, unanipatia. Basi mwa, ayamwa, bedimwa.
Nadai nimechagua, minadai nimechagua. Unadai unakagua yako, yako, yako.
Unadhani na wararua, eti nakata funua. Kujifanya love bite unamjua.